Chi. He said, time your beef, man. I hope nimekula white meat sana design it time your business. Chi.
Mr. Fighter, what's up? Manyota yo.
Lego.
Mindio yule mse unshakable. Design kidi akiwa maji ni unbookable. Style yangu so unique and unthinkable. Mina mtoto tunacheza game ya unbeatable. Undeadable. Kamu tani kosa alpha niko kettable. Kani mistari mashairi I'm capable. Hatu kamna jeshi lirical and movable. Kulisha bench yule player wezi pass the ball. Niko na swag plus class unpredictable. Kani kipaji kwangu biashara. Bado na save vitu njo ni kuwe imara. Waifa dungi poa na jipake limara. Shambi wa mini simba so sipendi swara. Bado na panga zangu mikakati. Either juu ama chini na sikati kati. Sivuti bangi na vute umati. Mnati utambiwa
I'm that guy.
Ukiulizwa mini nani
I'm that guy.
Either biza umishoni
I'm that guy.
Utanipati studio ndani boss
I'm that guy.
Nafanya mambo na jijenga cause
I'm that guy.
Ukiulizwa mini nani
I'm that guy.
Either biza umishoni
I'm that guy.
Utanipati studio ndani boss
I'm that guy.
Nafanya mambo na jijenga cause
I'm that guy.
Why friend mean your guest watu kibao. Staki ona vile wa shini rangi ya thao. Sipigi baby mina chapa tu mao. Na defend my rights hata haki wengao. Kuna wathi wana chuki binafsi. Hawataki kwa na mzito amepanda ngazi. Wanataka kusikia niko chini ya maji. Buda boss anakonda hapo juu ya mnazi. Kike na anumia pana soba. Under 18 itabidi tu wapewe soda. Otherwise itakuwa na ngova. Itabidi viongozi wa sare ongora. Ukini cheki utanipoto na njora. Mima saibano si ulize mbona. Straight car rule up on a corner, corner. Bado na die time cause he ni warm up. Ukiulizwa mini nani
I'm that guy.
Either biza umishoni
I'm that guy.
Utanipata studio ndani boss
I'm that guy.
Nafanya mambo na jijenga cause
I'm that guy.
Ukiulizwa mini nani
I'm that guy.
Either biza umishoni
I'm that guy.
Utanipata studio ndani boss
I'm that guy.
Nafanya mambo na jijenga cause
I'm that guy.
Can story na business hala this guy. Can story na quality hala this guy. Can story na politics hala this guy. Can story na mishoni hala this guy. Can story na business hala this guy. Can story na quality hala this guy. Can story na politics hala this guy. Can story na mishoni hala this. Can story na music hala this guy. Can story na event hala this guy. Can story na showbiz hala this guy. Can you are this guy hala this guy. Elishki Chef, holla this guy. Flexi, holla this guy. Holla this guy. Alpha Records. You know how we do. Holla you a guy. This guy hakuna sara, hakuna sara kwa biz, hakuna sara. Hakuna sara kwa biz. Woo! Holla at your boy.